Enjoyment is free. Ni bure.
Difficult, but not impossible.
Pesa ni na enjoy it every day. Ni kwa na fukumi na kunwa biyane. Ivi kwa nini mapenzi ya nitese.